subiri mpenzi kabla siku kuisha. Najiunga nawe mpenzi raha mpaka mwisho.
Forever love you, forever.
Humanity, you love you.
Forever.